yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalle e moɗon habaruji e fulfulde ni hande no tawa dow filla kon darto fawar jontu konno ni hono timmugol lewru sumayeru nden e ko wiyete zakatul fitri kam wonno muudiji ittiteɗi min kalando muɗum. Fawarjo ñalande ittanande gam batte duruddugol e gollino cukaɓe fotay gollal kandu ñalande kam woni hande nde ɗe kerule duniyaru fuu. Fawara jondu kondani yewtere men pendel studio kala ngona ndara filla gedduji rewbe ko durwana ilu dubinaaji didi en nanan wannobe durongo en dan nobe gadir durongo dum ko be kem der mudum kori janyalde modo Suman Amadou kan jangata habaru yefol yarno mbirno mi onni senen jeewi ni har filla ko darto sumayerta en der mudde en dan no tawa ko wette zakatul fitr kan wonno ko ittete ko biyete muudi ko ittirte har filla ko darto hono gawre ko nandi e mudum non waddi ko fawari jondu konna ni hunno ko laati ko yamirorno sunnal sallallahu alaihi wasallama ko laati du konna no walla himbe lattina sumeje mudun e junubaji goddi e no walla du konna himbe hono wondibbe du konna be gala sembeji kan en du konna kebe ko juliri dum fu tawa e der fil zakatul fitr ko ete muddi dum endam jonno fa kebe paamen dum on ko ittete wadde muudi on nono ittirte wakkato ittete moy haani hokke dum dum wonno ko farjo alfa isa muhammadu muhammadu laati do goto e himbe no enda jo e ande do majju muudi bono o halli Musa Hassan
deni asumake nilaɗo Allah wi kokka gawri ma mbayeri ankani ko ɓuri falɗude nder leydi ndin e terɗe muudori joyi ma e terɗe tasal ndiyam kam fotondirta e muudori kanƴum neɗɗo goto fuu handi ndeni neɗɗo wala fuu cuumotoɗo hunde ko tawa ley suudumum ana ittan ɗum muudori baraje mawɗe tawa ley ittol muudori gawri maaro mbayeri makaroni en e ko nandi e mum fuu neɗɗo wawi ittirde ɗum muudori ndaɗa wawi hande aɗa wawi ittude kokka ɓe gala bawɗe ɓen ndeni aɗa woodi ɗum du yiɗa kenana jemma julɗe itta ɗum subaka o jaa juula e deni ndeni aɗa woodi ɗum ko a itta e muudori ko jaaɗa juuloyɗa iidi gartuɗa fuu ɗum ɗo wona ittol muudori no a sakoni no non ni laaɗo wiiri
hande nde enɗani sappo e ɗiɗi lewru juin forri e ñalade ittade do filo ko darto durduggol e golleji ko laatidi konnani golle no enna ko no waɗe yaade e cukaloy koye potas nenene kadi ɗum waddi ko fawar joni ɗo enna leydi Niger kandu konna duro majju noon e hoore muɗum saabu no woodi fedete nde alten ndenene ko alten o enda wonano durude dow filo ko dartoto ko tawi hono golle sukaɓe gol accitama Mouhamadou Moussa kañum wonno fawar joni ni hono hoorejo alten o enda o hollino wonno golla ngal wonno yaara Diallo Mariama kenda wakkati landinomo.
Le thème nous a permis cette année.
Are hala kan hokkimi hitande hikkande bayle har koƴanol teddengi ndenagu cellal sukaɓe fotorɓe gollinteɓe kottaɓe jungo de kama dow ɗerol yaade to laawol laamu kawjingol koƴol golle ko leyɗe yaasin ɗum far ndenagu e cellal sukaɓe har gonnuno sukaɓe famarɓe no woodi maana kewɗe ɓe jottaki duuɓi sappo e jeetati warde ley nder majjum no tawa yenoɓe waɗoɓe golleji bonɗi e ko haɗa woodi laawol laamu kawjingol koƴol golle ko leyɗe duniyaaru dekkidingol junngo de ɗerol ngol ɗatol hemre e capanɗe tati e ɗiɗi duuɓi ko neɗɗo handi ko fuɗɗa golle Niger duuɓi sappo e nayi darne yeno dewtere laabi kawjiɗi golle nde wiiri no woodi ko ɓe kandi ɓeydude nder laabi ɗin e gattol sukaaɓe fotorɓe gollal basol artuko leydi
exploitation d'or
no tawadu kon nan jeɗɗir ƴaɓɓinde wonno ko fawar joni hono région mo marade nokkuto ite mayayi hono hawritergo waɗama gam batte firugol koye himɓe andinde himɓe tindi e dow ko darto fawara jondu konnani balla ko wawi waɗede yaade e jangguinol sukaɓe rewɓe nder lekkoleji ɗum du konnani gomnati leydi Niger kañum ko hoƴi laawol laam ko hotko tawe ɗum heeɓi ɗum tabiti rewɓe e nde sukalo nde woyi nden jooɗo jangga fa yetto keroli jande muɗum en docteur kawjiɗo filla ko darto jandeji pamarto en région mo maradi mbiyeteɗo Addu Moussa Namadi o haalani ɗum Mohamed Mamma noye fi wonno yaara
gomnati waɗi aadi adude laabi ko watta ɓe naati lokkol ɓe jooɗake duuɓe janngi gam o waɗan ɓe ñiɓane to waali e to ñaami fuu ñamdu heƴiru du ɓe gaddante ɓe desani lokkoliji pamari ɗindu no gaɗante mangajaaji ñamri nder maɓɓe jannguɗo heɓi ɗerol mum fuu no hokkete ceede ko yahata janngowa ɓeyda anndal mum ardinaaɓe janngirɗe maɓɓe joowurooɓe e neɗɗo fuu gi'uɗo ko wona no waɗi gam haɗude ɓe jooɗaade jannga wara yottina ko hiyi ɗum to ardiiɓe leydi gam heɓande ɗum mosol
compétente de la surveillance de tels actes.
O wonno horeje non en jande pamarto en maradi wakati yewtere wonto en mayayi Mohamed Mamman hoji hala kaneldi en non ni faware jondu konda hande subako o wonno ko to wete NSP kawno lekkol to himbe jangoro gam batti lato loktorobe gallu nyemey don en dan wonno ko fane batu goddo wada batu tindinol kany e pamtinol do fille ko darto nyawuji kewdi lati nyawuji maw non torroji en der majin tawa ko wete diabete dun enda non du konna wada kana ga yaade lekkoli be jangobe to enani NSP on ardido hono batu wadugol hono firtugol ko engol kam wonno docteur Abdul Aziz Mumin nene neka dun ko na wallan kambe le kuli be enen be pamtino fa woda nan ko fa ne metta Abubakar Chombiano gote gollobe NSP wanda hali wakati mo farjo gongo Muhammad Antani Bandimi landimo do maccu
cette conférence a pour but
ko haurine de wadana ni woni digginde jande loktora wonane no wadi do NSP da mure zika dundu gam walirde jangobe wurto loktorobe fu ande no nyawtirta nyawuji gon misali ir diabete nabi en nyaw sukkar en dan hande nyawgu ni ursul nande himbe ir haurine de du ille jangirde de singa warde hande no wadi wakkati warde wakkati wodube nyanyal do labi nyawtul himbe garta ekkintina warbe haurine den fu ko watta jangudo wurti fu ande no nyawtirta himbe hande ande duudi no wodi du burbe famande nyawuji sanne denne sey dum haura dum hokkodir habaruji
partage cette information là avec nos étudiants c'est vraiment dans ce sens là
non ne fawar joni ele habaru no tawadu konna hono sigila ko no wada yaade tawtugol brevet ko watte hitande fo ene leydi niger ko dum nan sappo jetto en sigila mun hen no hen sabu tawama himbe non no sigilo yaade janginobe yaade jangobe sabu wado han leur join ngol en no gay mud e jeego le kero leydi niger fo jonne ne jitta en pamidu konna no wonno janne ne war hitande hikka to yonto dum tawa no sigilo on wontiri dum wonno ko asmana china subako yey cs mo yantala dum wol lekol mawdum yantala dan galle nyame gam famno dum worri min pirti fulfulde
to CSP yantala mo nyamedo futi minama fartewteru talkuru breve ko wadoto no gayi e jegon lewru jie garo Ibrahim Mamman Lawali ardido nde jangirde nani ko hali
CSS do CS yantala min timmini ko wi a jangini fu kan sedakal gon ni horani hanu no min bowri wakkati fu miden jogo sukabe be sey ni wi ama tewteru dun no hoddori balle didi ko min jofabe dundu tan debe jodake wuro be jangata
ils vont pas réviser
to sukabe wadobe tewteru be fu sigilama fa woti be ndomu ninom
miden heddur sitade ko min jangina jande hikka dendu sedakal gon ni horani janginobe amin no he wallirde min ko min anda na ko min jeggitani fu sebe mi kintinam denangi fewi miden kawra min janga wobbe amin no godi warobe wuro jangina dum en misali min mido wodi garowo wuro jangina kam do lo koldu mido wara gan jangude handen ni mi hi'ay fu ko wawi sadanda kam
ardibe jangirde den ni ginandan no jamira filoytobe be e dursi tagol be dalino du do sembeji mabbe
nanni wontiri ono nyanden didi lewru juin ko jabbi dum der docteur famar goddo der wurtawa don wonko cugalel keccel dimangel kesel goddo majji fa abada ko gel majji dum gel filama fa tampama yitaka yitaka waddi ko faane docteur kawjido filo cellal to enen tawa o haali o wi baako da ko suko on yata yitaka halaji goddo njilo no wi ke debbo go nangama ga majjum o wi neddo fu nangaka do filo majjum tewto gono e hore mudum sey wi ketno nono docteur Amadou Adamu wakati mo Abdoulaye aw suko yewti makko
har yanzu muna cikin nema
fawarde handen miden hetti fude min nanani cukalel dewel gon boppangel ton harte sam konni min gadi saro ben jaha ƴewowa amma be tawi ko hana gel mabbe non gam iko keccodir nyaloma miden gatti tammude kogel hiete du'a uji gadaadi diidu balliran ardibe huberden no hedurude ko watta gel hi Allah du walliran himbe gi'ani
bada haski abis wona al'amari de
nanu wantere le dar lewru join gon e der mundu ni hono ko watta gure hemre kanyum woni ko aawi dum du konda ndartana hono filla hono waddo e gure jonka kemi jeena e chapan jetti joy aawde e der gure ujunaay tati gon e der region mo sender to gon en kala hala mudum nen e der hemre e mbaa wiide noga e jeena woni ko heba dum du konda wonno natugo dungu ton endan dum waddi ko fawar jondu konda ni bandiral amin jeefa faama beeda faamu faminde himbe du konda do filla o enda no ndungu jippori to enda zender Moussa Ibrahim kaw docteur kaw jira filla dono demal ton enda zender ko halni Ali Keita
Gure kewɗo aawi nder balɗe sappo lewru juin arane ɗen. Miɗen godi gure keme jeenayi e capanɗe jeetati e joyi ko gere mum fuu aawi dow gure keme jeegon e keme tati e capanɗe jeɗɗi e jeetati ko région Zender on tawda. Min keɓi gure hemre e capanɗe jeetati e tati awɗe kesum ko gure capanɗe jeenayi no tawa le département mo Kanthie, département mo Taketa no woodi gure capanɗe joyi, département mo Tanutu no woodi gure capanɗe jeenayi. Woɗi du Allah e yoro kamɓe tasiri gure hemre e capanɗe joyi e jeetati kan awre mum waati. Gure sappo e jeetati no tawa le département Dungas, Kanthie no woodi gure sappo e ɗiɗi, Magaria no woodi gure hemre e nogayi, Tanutu gure jeego.
Har fila ko dar silman leydi Niger kande den baye wiide wakkati mo gonde on na fuddi no fofa no yita denne ne kay dundima ko mudum caggal denne ne kay ni hono directeur general kawjidi silman no kure mudum leydi Niger haliri no wonno biyetedo farjo ni sani magori o holli o wi e be kenni e golleji latidi di konna no walla leydi Niger hono laaba e leydi Afrique fa wodo en kettinani yewtal makko Habibou Garba
le cinema continue son bonhomme de chemin.
Gadol silma no heyaade yeeso ngam hannden no woodi himɓe heyɓe naatuɓe gollal ngal iɓe he waɗude baawɗe maɓɓe fuudu. O watta gadol silma waɗi sembe ɗo nder leydi Niger tawaaɓe nder gollal ngal fuu no giɗigal. Minen du min durwan heɓande ɓe laawol yahde yeeso. Misali ɗo nder leydi Niger min kolliiɓe telbijoji e radiyoji ngam wallirde ɓe. Hannden rafi sigila lobbo ni woni ko jaccan himɓe ngam ndenno no woodi cuuɗi silma no woodi du to beɗi ɗin connete. Hannden mbaa gootel wala ndenne min durwan ko watta mosola kulle ɗe fuu heɓake facilement waɗa sembe nder leydi Niger.
Les prises qui sont déjà existantes pour vraiment donner un nouveau souffle à ce cinéma là.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Namontere yewtere meɗen pinnol hannde no ndaara illun jeɗɗi lewru juin duuɓi ujunaaji ɗiɗi wonno ko ɓatakeji goɗɗi njaara to suudu Sawara deputeɓe ngam batte ƴeewa har fila ko darto yiitugol geɗuji rewɓe e ley kulantereje cuɓaaki e golle e ardagal ɗum nene kay du rewɓe gondarke haɓene ke ɗum kettinana yewtere nde endan nde fawar joni roketo Dramane Waddani en.
Madame Fuma Koy Nana Aissatou ministre kawjiɗo gurdal rewɓe nder duuɓi ujunaji ɗiɗi moyi no tawe rewɓe naati e politique sanne. Ɗum saabi ko o waɗi sigila do tawe nokku to cuɓaki watte do hemre fuu tawe rewɓe capanɗe tato no tawa hen fuu e hawjade golleji. Madame Fuma Koy Nana Aissatou,
ko joɗa haali o waɗa wakam ton nder bureau ardiɗo gomnati on sey haala kam ada wadda nder hawrine ministriɓe umfoɗo diri sanne. Ko sakiti mi heɓi hoolaare to ardiɗo gomnati on e ardiɗo leydi on.
Ñande nden deputeɓe capanɗe jeetato e tato tawa to suudu deputeɓe ɗon debbo goto woni nder maɓɓe kam woni madame Munkayla Aissata. Bako tawa gomnati waɗi bawɗe mum fuu dey ɗum hoyayi sabu deputeɓe woɓɓe laatiɓe lumoɓe non yiɗa ɗum waɗa. Ministre madame Fuma Koy Nana Aissatou,
ko fille maggol wadda sey jottinmi ko tawa nder laawol laamu leydigol woɓɓe jaɓi woɓɓe du jaɓaayi dow hemre fuu rewɓe keɓa lasso e joyi. Miɗo miccito député gon bi'uɗe dow filla ardagal ko rewɓe giɗi fuu koke amma dow filla députaku e conseiller ngal seyni rewɓe koke sappo.
Ɗum fuu ɗum timmoyi faa reedu jamma ko ministre on filino ɗum heɓaaka to fino dow hemre fuu nokku rewɓe capanɗe tato heɓeno. Ɗum warti dow hemre fuu nokku rewɓe sappo. Ɗum waɗi yeeso rewɓe hewɓe deyi ɓe keɓata wiide hunde foyi. Madame Munkayla Aissata laatinoɗo députéjo goto ñande mum no miccito.
Aka kawal wakkina assemblée,
ko laawol laamu leydigol wadda yeeso députéɓe rewɓe ɗuɓɓe gari ñande mum amma ngam ɓe kana députéɓe wala ko ɓe ɓiya wala ko ɓe baawi. Caka députéɓe ɓen fuu min tan woni debbo. Ko laawol ngol teyka nder suudu ɗum sey wi'a rewɓe kokke sappo.
e do do won ko habaruji e fulfulde tili hande elen jon kammo e leedi hewtene jangoto non habaruji fulfulde studio kalangu asmane sina wadda habaruji hausankore heddi wadda demle korid assalamu alaikum.